Mama niache, yeah. Sema penzi hayupi, umepotelea wapi? Umefanya nini na nani?
Kupenda malaika
kuku kizai, I love you. I'm going kuku kizai, I love you. I'm going kuku kizai, I love you. I'm going kuku, that's in your sugar, I love you.
baraka zako niwe na yeye. Hey, tupendane hadi kifo tusitengane. Hey, moyo kawa inamtafuta sana jiko ataeni washa. Security checks, CCTV watching a security pets. Okay, Jaber, be a me love, be la regrets. Don't get okay, mommy, let me give it the best. Okay, yeah, I say, you many mesa. I'm the yotengu siku ya kwanza ulini kunywa tuishi bila pressure. I'll see you kama vile tutaya imepasuka. So, knock, knock, hello. What it is, baby, let me show you what to do. I've been through hell, I can't take it no more. You're my angel, so I'm knocking on heaven's door. Nifungulie,
nifungulie.
Toka mimi kukupenda wataka usema na waseme wameseme ni bebe na mimi nikuonyeshe penzi na kukupa ili usiende ni bebe na mimi nikuonyeshe penzi na kukupa.
kio, 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 najiangalia kwa kio, 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 najiangalia kwa kio, 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 najiangalia kwa kio, 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 maisha ni kama safari, na yangu isha noa nanga, tuna siku mbili muhimu, ya kuzaliwa na ya kuzama. Yangu ya kuzaliwa nishaijua, bado ya kuzama toka duniani. Wanaongea sana na hawajui kule nimetoka. Wakisema na didimia, ona bado na bebea. Wakinyombea mabaya duniani, nazidi rusha zaidi yao. Wakidhani na didimia, ona bado na bebea. Wakinyombea mabaya duniani, nazidi rusha zaidi yao. Najiangalia kwa kio, 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 najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo. Najiangalia kwa kio, 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 najiangalia kwa kio, nijue tofauti ya jana na leo.
Ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya Masadam kama saba na mabunduki na makofia kabilao, bidhaa za kutijali kuhani mshauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa towni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa, rap naifanyia chapa na mafans wanao nipenda jamaa. Sata ukinichukia siwezi jali ya ta, kawe ni MC stick to the wax, unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sikuchukia wadhiju wanatawala industry, na we bado uko uko chini, kabla jina yako idro jipe miaka kanane. Kalazman kutukane ndo ujulikane, hip hop ni culture ya love usisahau. Pole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati ma lyrics zetu manze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi, kumangana kila mahali kama mambusi. Na ninge kimia ninge nyamaza singejali, ni venye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhali gani MC, lengo la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi, kukubaliwa na wanaji hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari, kutema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tusiendele, 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 tuendele ama tusiendele,
tuendele ama tusiendele. Kwa nini mmekiwa madawa, siwezi kuwacha, kila mahali unaenda mina kufuata. Siogopi kuambia mina kupenda, atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia simu miaka simjumi, mimi nimekuwa studio tutukua nae wapi juzi. Izo ni uongo unajua, mlango wangu kwaze kutoka kudi nimeifungua. Unasema apana, apana, huku kilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana, after hiyo tesi ya mini badi zenambia.
Nakuwaga mikuwa heri nami, nakutakia la heri, kukupenda misiwe.
Kila kitu yangu rudifiti, vilipotea tumtano lifrani mechizi. Silani kusema ukweli sikuli, kezani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota, mani kwa chipia minasika nika nimechoka. Kutetea paliliko mapalisiko, nase tumetupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana, ukukilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana, after hiyo tesemi ni vado zenambia.
Nakuwaga mikuwa hei, kupenda msiwezi jamani, mpenzi kwa heri. Na kuwaga mikuwa heri nami, nakutakia la heri, kukupenda msiwezi jamani, mpenzi kwa heri.
Hasira ni nini bana, tulia, biashara yetu bado nimeshikilia. Na nguvu yangu yote naweza, pesa yako kuna mali poa nimeiweka. Unaweza chuna kadhaa ukitaka, zile zitabaki nunua nazo shamba. Lazima tufikie maisha yetu ya mbele, si kila siku kelele kelele.
Tuki wana wewe, mambo yako yenda kombo, yapo ni songe yapo.
ways to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Pillow and I wind your ways to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Mashambiwa wenye usupa huku. Hii ni ngome hako vita dance to huku. Na chekelea suri fundishe kidogo. Nishike wapi hiyo style ni wajo. Ah, okay, hasa na ikishika. Lakini unapinyo anju na sikia kiu kabisa. Situate basi jisie zimeno zote. Na machibari di chumaze uko hot like whoa. Hey, hey, hey. Maze inani confused like whoa. Hey, ha, ha, yeah. The way you move in your body like whoa. Hey, hey, hey. What? Baby, you got my attention. Attention, you're my attention, my attention, and get down. Below, wind your waist to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down. Below, wind your waist to get down. Remind me of my phone, vibrate and get down. Come go, come go, come go, come go, boy. Ni aje, leo ni liamkasa.
DJ Lizzy.
Lakini kuli jana kulienda aje. Kulikuaje nasikia unichafua mase gote hiyo ni na round hii mzee nimesota but kuna msana dini yangu atanisote na leo buda ameniwind so uko down twende round unasemaje twende down story we see misitaki ako wapi edu tupitie kwake oh wacha nichukue fungo basi. Hello, ni aje jemo niko down maze. Oh, kisa watu kutane tao basi. Sikia nikuwa umikupua kitu sa tatu. Oh, kituseme kitu sa mbili. No sinikalishe bro juni na speedy. Aya badai bro hiyo ni fiti. Auski leo niko fiti. Nikipata yodo na tupa round bili. Na leo tunateka we ma chipsi. Bajia, kenchi kidis. Johama demo hudu wame kwapa. Wame beat, mzana ni magazla. Uko tayari tende maze umengara. Wachanbae njumu tutoke haraka. Kabla nipewe ma lecture na mother. Amekuwa kihate sana nataka kuhama. Bye mom, okay see you later. Ebu kwanza wachanbae hiyo sweta. See you later, see you later. Hakuna kulala leo kijuma leta. Kwanza flash edu jo atoke seta. Acha toka see you later. Baby,
baby, baby, baby, baby, baby, baby.
Give the ride.
Give the ride.
Don't
nifanye ni cheke. Tadangana zaman merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tundo tazidi kutoa. Unatulia nini bana, amka tuzitoke. Unapanguza nini bana, wacha jasho imwagike kote. Hata kama kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo raundi ameniambia nikute na ngoma. Cheni pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio, lakini mama kwenda pole pole. Usikreni mechoka, niko na nguvu kazi lengo mbenyona mtaani. Sitachoka kutafuta majani, sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe, wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya, ni bidino utafika kwa lunataka. Hata nikigonga so bado mziki zangu zitacha kusambaza. Tali yangu na sioni tena ka chalala. Weka matches kando, tunenda kazi. Weka stress kando, mambo kwe safi. Moral, moral, watu wangare. Moral, moral, watu watame. Na mzipandishe juka bendera, na mwimbe nguma kana shono lante.
I'm with you. Asante Bwana. Namba moja.
DJ Lizzy.
Nafasi yote moyoni.
Nafasi yote.
Kwa Yesu moja, 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 moja.
Nafasi
yote moyoni.
Yote moyoni. Nafasi
moja, 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 moja.
Nisha tembea. Mesha zunguka kila pali, nikifika kila kona. Nimejaribu kutafuta kinachoweza kuridhisha moyo wangu. Nikatangatanga mashariki na kusini, ili mradi nitafute. Nikamangamanga magharibi kaskazini, kupata kile ninachotaka. Wimbo
nafasi yote moyoni,
wimbo
nimeshaipa kwa Yesu. Ni namba moja, moja, moja.
Nafasi yote,
nafasi yote moyoni,
moyoni
nimeshaipa kwa Yesu. Ni namba moja, moja,
moja,
moja, moja.
Nafasi
yote moyoni,
moyoni
nimeshaipa kwa Yesu.
Kwa Yesu
moja,
moja, moja, wangu
moja. Nafasi yote moyoni nimeshaipa kwa Yesu. Namba moja, 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 moja.
Juhudi zangu zote zilipogonga mwamba, nikafa moyo, nikakata tamaa. Ndio Bwana akaja kanigusa, nikasimama, nikaanza kutembea. Asante Bwana Mwokozi wangu, nimetambua kama nimekupata. Pewa wimbo, pewa sifa. Asante Yesu.
DJ Lizzy.
Nimesha zunguka kila pali, nikifika kila kona. Nimetambua, nimekupata. Bwana Yesu, Mwokozi wangu. Nafasi
yote moyoni, nimeshaipa kwa Yesu. Ni namba moja, moja, moja,
moja. Nafasi
moyoni,
asante Bwana. Asante Bwana. Namba moja.
Kila Friday unibidi na kubai. Sasa hii siku mimi shine ya club. pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu nimeshawika haya hii ni ile club ya ajabu na hanyo acha kuonyesha venye haufanyo reverse psychology mwambie kitu awezi fanyo si unani like na mimi na kulike so tuna like ya nasi una psych na mimi nina psych so tuneza anza kutai na ashara ruka ashaanza kucheka kiswahili na mshe hata kamba yezi buka kabla jamka hajaanza kuenda ni shamu agizia smile no fight na sambuka
hey kumbe ni under 18 sami ningejuaje hey kumbe ni under 18 venya napewa maji hey kumbe ni under 18 sijui itakuwaje hey kumbe ni under 18 nitambia jajaji
Leta chupa tatu for me, myself and I Juka waida mwaga peke yangu, sinaga wife Lucky today, niku nasty Nina shore, nina manzi Walu nikataga, leo wanasikia ouch Juhuwa na mahaga, zina fit kwa couch Mizuri sana, yani, ni mzuri sana Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana
Nika tadi, University of Nairobi
Kumbadilia, itapuwa Nairobi Hemskiza, tuende walk in the park Nika mshika, tuna talk in the dark My body language, aka bubu talk Apo Jivaji Gardens Shastu kia mako Wabia idemus jana bia wenya ngau Migudro yangu yana wikame za hau
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuaje Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Situita kubaje
Mwana buja
Kitabi ya jajaji
Fresh boy
piga makofi.
Kiriba, kiriba,
maze piga makofi.
Hey, brother we,
hey,
sister we,
hey,
chekio,
kitu, kitu.
Hii napita, hii siende, shikeyo,
kitu, kitu.
So, wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka, amama.
Wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka,
amama. Yo, wapa na chotaka, kino zungusha, wapa na chotaka, amama.
Nasema, nino yangu lazima itasema. Nashindwa joni zame wapi, nino yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindwa joni zame wapi, nino yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Hizo teke za kuzani kwa chuu, unafanya riski ya tupembachu. Hiyo mili ya kujusonga kidogo, nino yangu inaruka kidogo. Kamubonge na yo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo na impincho tesisa, na mupagure kwa mara sita. Sijini nisemi, sijini nisemi.
Hapa joko ndo moja tadunga wapi, na msumari ni moja tengia wapi. Tulia nipe msumeno ni gware vifiti, ikezekana ni kutengeneze iyo kiti. Lakini kabati yako ni kubwa sana, ilalishe hivi ni pige randa. Na sandpaper ni kitu ya mana kusubua kitanda. Ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza. Wina ndalie tuju ya meza, atutepi mana take measure. Nifupishe, nirefushe, alafu nikati. Rangi rangi ya blue ni pake, lakini balu mpaka sena shindwa ni pake pande gani. Usio na siwase ni mteja wangu, temaliza leo leo. Ndio utajua kwa nini, squeeze ni itua nyundo.
Nashindwa joni zame wapi, nindo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindwa joni zame wapi, nindo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo.
Injoma ni kade,
atiwa kampa,
atiwa kampa.
Kilis,
Amelina,
DNA.
Come on.
panda kujirusha. Fanya imba na tokota. Nana muda unayaya ma.
Straight up, we'll be working from Monday to weekend. Only part time celebrates, we not sleeping. Love tell, I'm in lina DNA key. The straight vibes from the club, no them can't beat this.
Kweleze tu mwanangu mzuka tukivetu mwona unanichanganya. Niko fiti mwenzako, hofutu ni kwako mwenzangu nansingua.
See me work hard, me just got paid. Pocket full of cash, spend the time, been afraid. Want to get me swagger, oh no, it's kinda late. Looking like a star now, sorry for the late.
Unazuka mwanangu na dunda na rusha na nito jichanganya. Kuji miss na madu, uji miss na masela pari kwa ichanganya. Kamuale ho, kamuale ho, kamuale ho, kamuale ho.
Don't get no better than this. Take what you want, come and get your wish. Kawani feel jo karibu, si tuko hapa tumekuja kuharibu. Leo tuko hapa kuwakilisha. We don't get no better than this. So one, two, three,
lego. Watu kwani wanataka mengo. Kunyeshe meno wabaki na mapengo. Itabidi nime cool. Hasira isifanya mini lose, hey. Mungu wa sante kwa maheta. Wakajua vile wamenijenga. Wakajua vile mupenda. Kugonga, kuroga, kuhit na kucheka,
hey. Unazuka mwanangu na dunda na rusa na nika jitanganya. Kuni nisina madu, uji nisina madela. Mwani kwa itanganya.
Shamir, chapa, utanipata wapi? attitude them rap beginning, yeah. Fisherman rock away.
Yeah. Amekula omenacha kihizo
dago.
Yes, ajambo kweli amebeba mali.
Ooh.
ambo look so good when she turn around.
It's just a hey.
What make a ambo look so good when she
it's
turn
just,
around?
It's just a ambo, a ambo. Kisumu City, a ambo. So good, so good, so good, so good, so good, so good, so good.
DJ Lizzie.